ingabalukhuni indlela. Kodwa ndiyaza ndihambi ndedwa, ngoba iNkosi ayikundishiya. Nokuba kungaza ntoni, uhlala nam imihla ngemihla. Kwaye ndiyazi ukuba umsindisi wam unam. Usoloko enam. Usoloko enam. Nasemalangeni, nditsho nasezimvuleni, uYesu unam. Xa iinkqwithela zibhavuma, amafu amnyama endingqongile, namaza ejikeleza kum kubusuku obumnyama, kuba yena osusa lonke uloyiko undibamba ngesandla sakhe ngokuba ukhangele kum ngothando lwakhe. Usoloko enam. Usoloko enam. Emalangeni kunye nasezivuleni, uYesu unam. Xa iingxakeko zeli hlabathi ziqinile ngakumbi, ngokunjalo namasango esihogo endingqongile, ndiva ilizwi leNkosi ngovuyo nje olulungileyo ukuba andikho kude. Jonga ukuba ndithenda kuthanda kangakanani. Usoloko enam. Usoloko enam. Emalangeni nasemvuleni, uYesu unam. Usoloko enam. Emalangeni nasemvuleni, uYesu unam.
Dear brothers and sisters in the Lord,
bazalwana abathandekayo kunye nodade enkosini, ndithanda ukunibulisa ngokufudumeleyo kakhulu kwaye ndininqwenelela iintsikelo zikaThixo ngokuvela kwinzulu yentliziyo yam. Namhla siza kuva enye intshumayelo kamzana uBranham, kubekho nenkonzo yempiliso, kwaye ndiyakholwa uba ndithetha kuphela kwabo bathe baqaphela uba konke kungantoni ngoku, abo bakholwayo ukuba umzana uBranham wawuthwala ulungiselo lwakhe ngokomyalelo kaThixo kumyalezo ongcwele welizwi lowo oza kuzela ukuza kwesibini kaKristu. Kwaye siyavuya uba iintshumayelo ngoku zingavakala kwilizwe lonke jikelele, kwaye kuba singaba namava okunjalo ngento uThixo ayenzileyo njengesingqino selizwe. Ubungqina obuninzi buyabonakalisa uba ilizwi kaThixo alibuyi lilambatha.
In Isaiah 55.
Njoba kubhale ku Isaiah isahlo samashumi amahlanu nesihlanu.
First accomplishes.
Baqala uphelelisa. Okwayithunywa uba akwenza.
Today.
Namhla.
Just a brief email.
Namhla nje i-email ekhawulezileyo evela kumzane wethu
Congo Republic
wase Congo.
The letter mentions
engoma.
The letter
iletha
mentions seven people
ixela ngabantu abasixhenxe
who have experienced tremendous healing
abathe baba namava ngempiliso ezimangalisayo ngoku besamamele iinkonzo zempiliso. Ilizwi likaThixo alibuyile lambatha kodwa liyawuphumelelisa kwaye siyakholwa ngentliziyo yethu zonke uba inkosi yamthuma umzana uBranham kwaye yazisa umyalezo kwaye sithe sakuthwala kwilizwe lonke ngoku wonke umntu angamamela. Sikelelekani kholwani njengoba nisiva ilizwi kwaye nikwamkele ngokholo ngokwenu. Sikelelekani ngeentsikelelo zikaThixo namandla onke egameni elingcwele likaYesu. Amen. Ndifuna ukuba nitshile nam ngoku kwincwadi yongcwele uYohane isahluko seshumi elinesibini kumqolo wamashumi amabini ukuba ningathanda ukulandela mna ngoku sisafundayo. Ongcwele uYohane isahluko seshumi elinesibini umqolo wamashumi amabini kuya kumqolo wamashumi amabini ananye.
And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sirs, we would see Jesus.
Ke kaloku kwakukho amaGrike athile kwababenyukile beze kunqula emthendelekweni wona ngoko eza kuFiliphu waseBhetesayida uyayela seGalili acela kuye esithi, Nkosi, singabona uYesu. Ngoko kwincwadi kumaHebhere isahluko sesibhozo isahluko seshumi elinesithathu umqolo wesibhozo uYesu Kristu ukwanguye izolo nanamhla asenakuwo amaphakade.
I wish to make this as a text, Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Akwaba oku ndingakwenza njengomxholo uYesu Kristu ukwanguye izolo nanamhla asenakuwo amaphakade.
I was attending a church Sunday night. Here in the city, one of your fine churches.
Ndandiye kwelinye ibandla ngokuhlwa kwangecawe apha kwesi sixeko enye yamabandla enu alungileyo. Kwaye apha ndithe ndazama ukuvelela amanintsi kangoba ndingaba nako amabandla sukela ukuba ndithenda kwesi sixeko kwaye ndifumene imihlangano emikhulu ethe yandamkela i-Assemblies of God ababhaptisti kunye nebandla lase Anderson likaThixo namaninzi ke enthenda wavelela. Kwaye kweli bandla pha emva kwepulpiti kwakukho isibhalo esibhaliweyo nje njengalapha eBhayibheleni kubhaliwe uYesu Kristu kwanguye izolo nanamhla asenakuwa maphakathi. Kwaye oko kuthe kwabonakala kungumxholo kum apha kule nkqubo yenkonzo kuba ndingakusebenzisa ngokuba kwincwadi yonke nje sisityhilelo sikaYesu Kristu unguye izolo nanamhla asenakuwo amabhakade. Kwaye ke emva koko ndithanda ukwakha nje kusahluko esithile sithi bahlekazi singathanda ukubona uYesu. Kwaye ndiyakholwa ukuba ngokuhlwa nje ukuba wonke indoda apha kunye nomfazi elapha ngokukhululekileyo nje ingabonakalisa ukuba la maGrike ayibonakalisa imvakalelo esingaba nayo nathi sonke. Ngokuba babevile ngaye uYesu kwaye ngoku babefuna ukumbona.
I believe that there's no man that can hear the wonderful story of Jesus Christ but what he longs in his heart to get to see him.
Kwaye ndiyakholwa ukuba ayikho indoda engava nje ngelibali limangalisayo likaYesu Kristu kodwa ude afune anqwenele ukuba ambone ngenhliziyo yakhe. Leyo ngumnqweno wekholwa lo ukuba ambone. Ukwaye andikhathali nokuba mfutshane mde okanye uyintoni na ndiyamthanda ndifuna ukumbona. Kwaye lowo wandisindisayo waze wandenzela oko wakwenzayo ndinqwenela ukumbona. Ngoku akukho kuthandabuza ukuba la maGrike yayingabaguqukele kumaJuda kwinkolo yamaJuda ngokuba siyakubona ukuba yayisisidlo sangePasika apho la mvana ethe yahlolwa ithe yaxhelwa kwaye la maGrike ephakathi kwabo ngoku siyabona ukuba la maGrike aye nesiphiwo setalente kakhulu ebantwini. Kwaye babekhokhela ihlabathi pha ngokwezemidlalo yeqonga nemizobo kwaye babefundiswe kakhulu phaya kwezenzululwazi.
Which is that great thirst that comes in a human heart.
kwaye yayingabantu abakhulu, yayizizifundiswa, baye befunde incwadi ezininzi, kwaye ikhona into kumele kuba khona into yayibabambile, into nje pha enhlizweni yomntu enxanelwe ukufumana into enokuthi nje ikholise olangcano olwaluvela enhlizweni yomntu. Wakhe wayicinga nje ukuba kutheni umntu enokwenza okugwenxa kungokuba uzama ukukholisa olwangcano uThixo athe walibeka entliziyweni yakhe ukuze anxanelwe yena. Kwaye ngoko ke uye azame ukuzikholisa ngezinto zehlabathi. Kwaye ayinakuze ikwanelise kude uThixo ngokwakhe alukholise olanxano ade yena aze angene ngaphakathi anelise olwanxanelo lukhulu lusenhlizweni yomntu. Ayikho enye into engathatha, ayikho enye into enganelisa umntu kakhulu ngokwaneleyo, ayikho enye into ngaphandle uba uThixo athathe indawo yakhe, indawo yakhe elungileyo kanye enhlizweni yomntu. Kwaye la maGrike lana ayevile kwaye ngokungekho intandabuzo babefunda incwadi yomnqophiso omdala kwaye babevile ngomesiya ozayo ukuba uza kuba yintoni na kwaye xa ethe wafika uya kuba yintoni. Kwaye babelangazelela ukubona ukuba uThixo uya kuba yintoni na xa ethe wabonakaliswa enyameni, ukuba into umntu angakhangeleka abe yiyo xa ethe wagcwaliswa ngalawo mandla kude kube sekugcwaleni ngabo ubuThixo, ubunye bobuThixo buya kuba njani na xa bukuye. Kwaye uya kuba yintoni na njengokuba bathe bava ngalo Yesu owayebanga ukuba ungulo mntu lo Mesiya la lo amaJuda iminyaka engamawaka athe amlinda ejonge kuye ekuzeni kwakhe apho uThixo yena ngokwakhe abeyakwenziwa kumfanekiselo womntu ongunyana wakhe ukuze ophe afe. Ngoko ke kwakungekho mntu unokufa endaweni yomnye ngokuba sonke sasinetyala, sonke siphela, omnye wamadoda akanokwazi ukusindisa omnye. Kwaye kwakumele kubekho umntu owayefanele phaa kumnqophiso omdala abalungiseleli bayazi njengabo abahlawulayo ngokubuyisela. Kwakumele ukuba kube njalo uThixo, kwakumele ukuba abe nguye oza kusimela esibuyisela.
and he crossed his tent and came down from being God, the great Jehovah, and was made flesh in the form of his son, that God might be manifested and be worked.
Kwaye wakrazula intente yakhe ngokunjalo wehla waza enguThixo engula Yehova omkhulu wenziwa waba inyama ngokwesimo sonyana uba ukuze uThixo azibonakalise. Ukuze afaneleke ukuba nguye oza kusibuyisela thina ngokunjalo ukuze afe ukuze athwale asuse izono zethu aze asindise indalo eyeyakhe. Oh, libali elo elikhulu kakhulu. Ayikho indlela yokulingena ngokunjalo yokwazi okuyinyaniso ukuba uya kubonalisa kanjani na. Ayikho naselwimini lomuntu okunokuvakalisa ukuba luthando olunjani na olo ukuba uThixo unokuhla aze ezantsi umdali ukuze azosindisa eyakhe indalo.
Now we find these Greeks thirsty. They'd heard faith cometh by hearing, and hearing of the word.
Ngoku siyafumana ukuba la maGrike ayenongxano ngokuba babevile. Ukholo luza ngokuva, ukuva amazwi kaThixo. IBhayibhile itsho ngolo hlobo kumaHebhere ithi ukholo luza ngokuva kwaye ukuva ilizwi likaThixo. Ngoku babevile ukuba kwakuza kubakho uMesiya, ngoku ke babezile bezokubona. Babeze kubona lo mntu owayesakuba nguMesiya, lo kwakukholekile phakathi kwabantu ukuba wayengulaa Mesiya. Ngoko ke sikuloo ndawo kanye esime kuyo ngokuhlwa nje. Ngoku sivile ngoThixo, siye safundiswa ngoThixo. Kuyo yonke le minyaka kukhona amabandla amakhulu, amadoda amakhulu, abavangeli abakhulu. Kodwa ndiyakholwa ukuba siphila kwisithunzi sokuza kukaYesu kwenkosi Yesu. Ngoku xa elibandla lithe lasuka ekungcwalisweni phantsi koluta laze gxebe xa elibandla lithe lasuka elugwetyelweni phantsi koluta ngokunjalo lasuka phantsi kokungcwaliswa phantsi koWesley laze langena ekubhaptizweni komoya oyingcwele lafikelela ekubeni libandla eligqibeleleyo elingenabala okanye imibimbi. Ukuze ngalo elabandla uThixo akwazi ukuhlangula babuye bonke abangcwele bathe bahlanjwa ngegazi aze abathabathe abasekhaya kuzo zonke ezazigaba ngokuhla. Kwaye siye sibonakala ngakumbi njengobuKrestu kwaye sisiye siba bancinci ngalo lonke ixesha.
we find that these men hungering, they come to see what this man looked like.
Ngoku siyafumana ukuba la madoda ayelambele babeze kubona ukuba le ndoda ikhangele kanjani na.
And they ask the question, sirs, we would see Jesus. Now they've heard about him, heard others speak of him, read of him in the Bible, but they wanted to see him.
Kwaye baza becela besithi, mhlekazi, singambona uYesu. Ngoku babevile ngaye, kwaye bava nabanye xa bethetha ngaye, bafunda ngaye eBhayibhileni, kodwa babefuna ukumbona.
Now, to my text, the Bible said he's the same yesterday, today, and forever.
Ngoku, kumxholo wam, iBhayibhile ithi, unguye izolo nanamhla asena kuwo amaphakade.
Then if these men was desirous to see him and God made a way that their anticipation could be satisfied. He made a way that they could see him by one of his servants.
Ngoku ukuba la madoda ayinqwenela ukumbona, waze uThixo wenza indlela ukuba ngalo ulangazelo lwabo baze bakholiswe, wenza indlela ukuba bambone ngomnye waba bakhonzi bakhe.
Now, if he's the same yesterday, today, and forever, and we have the same sincere desire to see him, isn't he obligated to show himself among us?
Ngoku ukuba unguye izolo nanamhla asenakuwo amabhakade, kwaye sinokwakunyaniseka kunye kokunqwenela ukumbona, ingaba akabophelelekanga na ukuba azibonakalise phakathi kwethu? Ngoku leyo yintetho enkulu kakhulu. Kodwa ukuba iBhayibhile ayilunganga, ngoko ke siphi na? Ngoku ingaba siphi na, uyabona? Kodwa ukuba iBhayibhile ithe unguye, kwaye ukuba unguye akakwazi ukuba nguye ngohlobo oluthile, kumele ukuba abe nguye ngayo zonke iintlobo ezi wakhe wabazizo. Uthe unguye izolo nanamhla asena kuwo amaphakade. Kwaye la maGrike ayefuna ukumbona ngokuba ukholo lweza ngokuva, kwaye beza bekholisiwe benelisiwe, bahamba besazi ukuba loa nguye kanye uMesiya.
Now, if we are desirous tonight to see this one who we go to church, whether we feel like it or not, and where we are church, we pay our tithings, is it to a myth?
Kwaye ukuba silangazelela ngokuhlwa nje ukubona lo esiya enkonzweni, nokuba siziva kanjalo nokuba sizivi ngolo hlobo, apho sisiya emabandleni ethu apho sibhatala khona izishumi, ingaba oku sikwenzela nje ungenje?
Is it to just a building that we're paying to? Is this man who is our pastor just an impersonator of something there's nothing to? Is the Christian religion like Greek mythology or Roman mythology or something? It's just a myth? Or is it a reality?
Ngoku ingaba ukukubhatala nje isakhiwo esi sithandazela kuso, ingaba yindoda nje umlungiseleli, okanye ngumzenziso othile, okanye khona into ethile kuyo? Ingaba inkolo yobuKrestu nje ifana nengcalulo yobuGrike, okanye nengcalulo yobuRoma, okanye into ethile? Ingaba kungenje, okanye ingaba yinyaniso?
Now to me, this Bible is either right or
that's wrong. Amen. Yes, that's right. Every word is true or there's none of it true.
Amen. That's right.
Now, if he made this promise, then it's not you and I obligated to this promise.
Ngoku kum le Bible mele ukuba inyaniso okanye ibubuxoki. Ngayo lonke ilizwi kumele uba liyinyaniso okanye akukhona linye eliyinyaniso kuyo. Uyayibona? Kwaye ngoku ukuba wenze isithembiso, ngoko ke ayikokubopheleleka kwam okanye okwakho oku kokwenza isithembiso. Ngoku ayindim nawe obopheleleke ukuba aqondakalise esi sithembiso, nguye obophelelekileyo ngokuba nguye owakuthembisayo, owakuthethayo. Ngoku ukuba kunjalo nguye okumele alingqine elo lizwi elo ngokuba thina sicaphula nje kwinto awayithethayo. Unguye izolo nanamhla asenakuwo amaphakade, kwaye apha bangaphi apha abafuna ukumbona. Yenza nje ngolu hlobo, phakamisa isandla sakho yithi ndingathanda. Ngoku kukhona izinto ezimbini apha, babe babini kuphela babefuna ukumbona. Ngoku naba babini okanye abathathu abafuna ukumbona, ngoku ke kutheni singasoze singazukumbona ukuba unguye izolo nanamhla asenakuwo amaphakade? Ngoku leyo yindlela esifuna ukuyikhangela ngayo ukuba yinyaniso okanye ayonyaniso. Ngoko yiloo nto ndithe ndayibonakalisa kwakwixesha lokuqala wale Bhayibhile kumele ukuba yinyaniso okanye ayonyaniso nakanye. Ngoko ke xa iBhayibhile ithe yathetha into, ungabambelela kanye kuloo nto ngokuba uThixo ubophelelekile elizwini lakhe, ngokuba nguye owenza isithembiso. UThixo watsho injalo loo nto, injalo kanye. Ngoku ukuba sixhomekeka kwinto uxhomekeka kwinto oyikhangelayo, ngokwesiqhelo uye ufumane le nto oyikhangelayo. Ndifuna ukuba uyikhumbule loo nto. Ngoku ukuba ufuna ukubona uThixo, uThixo unokubonakala. Ukuba ufuna ukuva uThixo, uThixo unokuvakala. Njengokuba wayenjalo izolo, unjalo nanamhla, akatshintshi. Ngoku indikhumbuza njengebalana elincinci kodwa kunjalo liyinyaniso. Ndihlala eIndiana, ikowethu. NdingumKentucky ngokuzalwa, kwaye ndihlala pha ngasemfulweni iOhio. Ngoku kukhona amanzi oneleyo phayana ampompozayo imini yonke, enza ukuba kukhule ilettuce ngokwaneleyo ide igcwalise iArizona yonke, imizigidigidi ze gallons zamanzi phayana zihehla pha elenduzeni edamini ukhangeleka ungathi kuyindlela ethile yokudlula nje. Kwaye sinawo amanzi ngokwaneleyo apha kuphantse ukuba kungade udade kwaye sidinga amanzi kakhulu apha kodwa ngendlela ethile ke kuyawuba ngcono phayana kwimillennium pha ezayo xa isono sithe sasuswa emhlabeni emva koko izinto ziyawube zilungile. Kwakukhona umlobi omdala opha ezantsi kulamfula owayengumdikoni ebandleni lam. Igama lakhe yayinguWiseheart, ikhehlekazi elidala elilungileyo. Gxebe, ikhehle elidala elilungileyo. Kwaye kwakukho isikolo esithile sangecawe phaa esixekweni sethu. Ibandla elilungileyo laziwa kakhulu njengokulungileyo lisaziwa lihlelo. Umhlangano nje kukhona umlungiselelo olungileyo kwaye kukho nabantu abalungileyo. Kwaye kwakukhona usapho oluthile phaa kwisixeko sethu elalihamba kulacawa kwaye kwakukhona inkwenkwana nje apha kolusapho olwaba nolangazelelo nje lofuna ukwazi ngemini ethile emva kuba lithe lava nje phaa ekufundeni ngokunjalo kupapasho olwalukho ngokuqhubeka ngokunjalo wade wathi kumama wathi mama ukuba uThixo unguThixo omkhulu njengokuba usitsho ingaba ukhona na onokumbona. Wathi nyana kumele ukubuze oko umfundisi wakho wesikolo sangecawa cha umama akakwazi ukuxela oko. Ngoku wahamba waya phayana kumfundisi wesikolo sangecawe waze wathi mfundisi ndithanda nje ukukwazi into nje undixela ngoThixo omkhulu. Wathi umkhulu kakhulu kuba ukwazi ukuvula ulwandle olubomvu ukuze avulele amaSirayeli kwaye wenza ukuba ilanga likhanye kwaye uyakwazi ukufudumeza ubeke kakuhle umhlaba ngokugqibeleleyo exesheni ukuba uyakwazi ukujikelezisa kanye umhlaba ngokulungileyo ngokunjalo wathi ingaba ukhona na onokumbona. Wathi eyi kunzulu kakhulu oko kum kuyakumele ukuba ukubuze umlungiseleli. Wahamba waya kumlungiseleli waze wathi mlungiseleli ingaba ukhona na umntu onokumbona uThixo uthi umkhulu kakhulu ndiyakuva xa uthetha ngaye phayana epulpitini uxela ngobukhulu bakhe. Wathi ingaba ukhona na unokumbona. Wathi hayi nyana akekho nokumbona. Wathi ngokuba awuna ukwazi ukumbona uThixo kuko konke oko sikholwa njengolo hlobo. Ngoko umfo omncinci oko akuzange kumanelise nje ngoku ngenye yemini wahamba ehamba nomzalwane wakhe omdala umnakwabo engumlobi babe loba emfuleni. Ngoku banyuka baya pha kwinto ebizwa ukuba ziimayile ezintandathu pha iimayile ezintandathu pha eLouisville eKentucky apha kule ndawo yokulobela. Ngoku xa bephayana kwaba khona apho babeloba khona kwaze kwababambisa phayana iintlanzi ezinkulu ezilungileyo. Kwaye pha ezantsi endleleni kwabakho nje uqhutela oluthile oluvukayo. Pha kukhona uqhutela oluninzi pha ezantsi kwelizwe. Oko kwamanzisa umzantsi welizwe pha kukhona imibane kunye nendudumo ezinkulu kusihla nemvula kwaye emva koko kwakumele ukuba bahambe baye phayana elunxwemeni baze bazimele emithini. Kwaye emva kokuqhutela pha xa luthe lwaphela baze babuyela phayana kwizikhephe zabo baqala ukuhla. Kwakungokuhlwa kwixesha langokuhlwa okanye emva kwemini mhlawumbi. Kwaye ilanga laliseliqala ukutshona pha emva pha emva kwetucson endaweni ethile. Kwaye kwakupileka ukukhanya kwayo pha esibhakabhakeni. Kwaye kwakukhona umnyama ophayana okhwezileyo pha kwimpuma yehorizon. Kwaye umlobi omdala wayeqhuba isikhephe sakhe phayana ngokulungileyo nje ukuba kusekutsha imvula ithe yahlamba yonke into uthuli yalisusa nje ilixesha nje lilungileyo. Kwaye yayikade ke linene elithanda lamculo nje omnandi pha lowa wakudala pha ekhwele esikhepheni eqhuba nje ngola hlobo esehla nje pha ngamanzi. Eneendevu zakhe ezihlileyo zijinga pha ezantsi wayeqhubeka ekhangele pha kula mnyama. Kwaye umfo osemncane waye nokwazi nofuna ukwazi ejongile nje ejikeleza wabona elanene lidala pha lijonge into. Kwaye waqaphela ukuba lo mlobi mdala unenyembezi ezihlayo phayana pha ezindevini zakhe ezimhlophe zisihla. Kwaye inene eliselitsha lihleli pha kwitolo lesikhephe laqala ukuba nofuna ukwazi lakhawuleza laya pha lisondela kuye njengokuba esaqhubeka eqhuba isikhephe waze wathi kuye kumlobo omdala, mhlekazi, ndiza kubuza umbuzo ebendikhe ndawubuza umama. Apho umama ngokunjalo nomfundisi wami wesikolo sangicawe ngokunjalo nomlungiseleli ekungekho namnye unokwanelisa apho olulangazelelo lokwazi le nto. Wathi, yintoni nyana? Wathi, ingaba kukhona umntu onokumbona uThixo? Kwaye lo mlobi mdala ethe unganyelwa nje ngumbuzo walo mfo osemncinci watsala intonga zakhe wazifaka phakathi esikhepheni waze waphosa iingalo zakhe zajikeleza inkwenkwane. Ngoku iinyembezi zabe zisihla ezantsi esilevini wathi, uThixo asikele intliziyo yakho sithandwa, oko endithenda kubona kule minyaka ingamashumi amahlanu oko inguThixo. Yayibona?
You can get so much God on the inside that you can see him anywhere you look.
Ungafumana uThixo kakhulu kwingaphakathi lakho apho ungambona naphi na apho ujonge khona. Umntu omdala wayenoThixo kakhulu ngaphakathi kuye kangoba wayenokumbona naphi na apho ajonga khona. Kwaye ndicinga uba yiyo kanye indlela ekumele uba simkhayele ngayo uThixo, uba simbone naphi na apho sijonga khona. Ngoku kodwa sibuyile kuYesu Kristu, unguye izolo nanamhla ude kuse kuwo nakuwamaphakade. Ngoku besiya kuyazi njani kuba ndithi bantu be Methodist niyakholwa na oko? Ngoku bayakuthi amen. Ndithi nina amaBaptist niyakukholwa na oko? Amen. Nina bokomoya ibandla lakomoya likaThixo ngokunjalo ngokuqhubeka niyakholwa? Amen, siyakukholwa.
And I'm glad you do. I believe it too. But now what if we went around the city to find Jesus Christ? What type of a person would we look for? Now he promised to be with us tonight.
Amen. Nam ndiyakholwa oko, ndiyavuya. Ndiyakholwa oko kunjalo. Kodwa ngoku kungathwana ukuba siye sajikeleza apha kwesi sixeko ukuze sifumane uYesu Kristu. Ingaba ludidi lomntu olunjani na ebesiya kulufuna? Kwaye wathembisa ukuba uya kuba nathi ngokuhla nje. Kwaye ukuba akukho njalo, ngoko ke ilizwi alikho njalo.
Now, if that isn't so, then the word isn't so. You say, well, that isn't just inspired. Then to me, the rest of it isn't inspired. I don't know which is or which isn't inspired, if it all isn't the truth.
Ngoku uthi wena oko hayi akudliswa bomi kum, ngoko ke kum konke nje konke akudliswa bomi. Andazi kuba yephi na eyakudliswa ubomi. Ukuba konke akuyonyaniso, uyabona, andikwazi ukuyikhupha. Lonke nje ilizwi likaThixo, kwaye wathembisa ukuba uya kuba kanye apa ngobusuku nanini na ababini okanye abathathu behlangene uyakholwa na oko enkosi. Ngoko ukuba unguye uludidi olunjani na lo mntu ukuba besiya kumkhangela. Ingaba besiya kuzama ukufumana indoda eyayinxibe ingubo ezinde yazi yanenwele ezinde neendevu ezinde. Ingaba lo inganguYesu. Nabananga inxiba ingubo ende ngokujala benenwele ezinde kunye neentshebe. Baninzi abantu abaludidi olunjalo ngokunjalo abanxiba ingubo ezinde beneentshebe. Nabani na angaba luludidi lomntu onjalo ngokuhlwa nje abe engazi nanye into ngothixo ngokunjalo engazi nanye efana nje nala miphutha ngoba busuku injalo lonto. Ngokuba ngoku beyakuba unjani na lo simkhayelayo ukuba sikhangela ose ebukhulwini obuthile ngokuba wayengekho njalo wayengekho so sifundiso esinjalo. Ingaba siyakukhangela ntoni na? Siyakukhangela amanxeba esikhonkwane okanye ameva imizobo yameva okanye nabani na angayilinganisa loo nto angazinxibisa njengaye ngolo hlobo. Nangokunjalo ayiyikuba nguye. Ngoku sazinjani ukuba wayembethe ingubo? Sazi kanjani ukuba wayinxibile? Sazi kuphela imifanekiso le ezotyiweyo phayana ezotywe ngabazubi. Hayi, leyo yayi kukuzotywa nje kokuzicalulela kwendoda ethile eyathi yaba nomfanekiso oba anganjani na uKristu ngolwa hlobo. Ngoku ukuba bekumele siqhubeke yeyiphi na ebeya kuba yiyo na? Ingaba yekaHoffman okanye uSalman okanye bangaphi na abaninzi? Bonke ngokwahlukileyo baxela kwiingxelo zabo ezahlukileyo. Ngoko ungabideka nje kancinci ukuba ebeya kuba njani na, ebeya kukhayela kanjani nje ngomzobo kaHoffman okanye kaSalman okanye omnye wabo abaninzi. Asazi ukuba uHoffman ulungile ngoko ke uSalman ugwenxa, yayibona? Ukuba uSalman ngoko ulungile ngoko ke uHoffman ugwenxa, yayibona? Awubungayikwazi ukuba mawukhayele ntoni. Kodwa thina besiya ukumphawula kanjani na? Ngoko ke ingaba besiya kumphawula ngendlela enye awaphawulwa ngayo awazibonalisa ngayo ekuqaleni. Ulungile ngemisebenzi yakhe ngoko wakwenzayo. Wathi ukuba awuyikholwa imisebenzi yam ngoko ke wathi ngoko ungandikholwa kodwa ukuba ndiyayenza imisebenzi ngokunjalo ke ungakholwa kholwa yiyo imisebenzi yiyo ke engqinayo ngam. Zixela oko ndikuko, zingqina ngako oko ndikuko. Ngoko ke ndinakufumanisa ukuba kwakubonaliswa nguye ngokunjalo ebeyakuzibonalisa njengophilileyo izolo nanamhla, ingaba ibingaba yinto enye na athe wazibona ngohlobo azibonalisa ngalo ngaphambili azibonalise ngalo nanamhla. Ngoku thina ma-Methodist sicinga uba elethu ibandla liyamqaphela. Besinokucinga ukuba thina ma-Baptist elethu ibandla liyamqaphela. Kwaye thina abakomoya uyayibona bonke uyabona ukuba sithi abakwaziyo uba sithi abamqaphelayo. Ndikhumbuza xa ndandikwencinci Arkansas phaa kokunye nje okuncinci Arkansas abahlobo bam abakhoyo apha ngobunye ubusuku phaa eRobinson kwisikhumbuzo se-auditorium phaya ebheka uhleli phaa esitratweni kukhona nje isitulo esinamavili ngokunjalo owayithengisa ii-pencils. Ngoku wayephayana waze waphiliswa ngosuku olulandelayo wayehamba ejikeleza ethwele apho eso situlo sinamavili ngamagxa engqina kwaye wayephezulu phaa kwibhalkoni yesithathu kwaye wayethetha kuwo wonke umgangatho wesithathu phayana kwaye kwakunzima kwawushumayela ngenxa yengxolo yakhe. Kwaye wayehleli phaa engxola eqhubeleka ngolo hlobo ephantsi naphezulu ezitratweni konke indawo enoshishino engqina ehleli phaa ekoneni oko wayebiza abaphulaphule ukuba inkosi uYesu yamphilisa. Kwaye ngoku wathi ndifuna ukubuza umbuzo mzana uBranham ndathi yintoni. Wathi uyazi wayengumnazarini wathi ndakuva ushumayela ndacinga ukuba ungumnazarini. Wathi ndibone abakomoya abaninzi apha jikelele ngoku ndacinga omnye wandixelela ukuba ungowokomoya. Waze wathi omnye wathi wabajikelezayo abavangeli babaBaptist wathi uthini ngoku. Ndathi konke kuyinyaniso, ndingokomoya umnazarene umbaptist. Ngoku yiyo loo nto injalo kanye yayibona. Singabazalwane noodade sizelwe ngomoya kaThixo kuKristu. Ngoku la magama okuPawula awathethi nanye into uyayibona.
Colorado
association grazes the valley there in the troublesome river.
Ndakathi ndithanda ukuva nje inkomo ethile enkulu pa phezulu phaya apho ndandisebenza khona phaya ngokunjalo phezulu eColorado eHereford and apho Hereford Association pha kulawo madlelo pha ezantsi emfuleni umfula lo wayenengxaki. Ngoku kwakukhona ucingo phayana olujikelezileyo apho oluphezulu wayebala khona ezankomo xa zingena. Ngoku ndandisima phaa ngomlenze wam omnye phaya xa ndisiva khona ikhalisa iwuta yayo phaa ndijongile iranger leya pha zonke iindidi ngeendidi zamagama ohlukile phaya. Yonke nje udidi lophawu lwegama elithile lalungena phaa. Iranger yayingaqapheleki nje yona ngophawu lwegama elithile kodwa uyiqaphela phaa ngophawu oluthile lwesuntsu legazi. Ngoku olwa phawu lwesuntsu legazi lalingathethi nanye into ngoku yayingenakwenza nanye into lungekho olaphawu lwesuntsu legazi yayingenokungena lungekho. Ngoku ndacinga ngenye imini ndihleli phaya kwakumele nje ndikhwaze ndathi uyazi natso eyona ndlela eza kuba yiyo phaya emgwebeni akazukwazi ukuba angene engaqatshelwanga ngophawu lwegazi phayana nantso kanye nokuba injani na antso eyona nto. Xa ebona igazi singangena ngako ke konke uyayibona kwaye amagama uphawu ethu awube elityelwe kudala ngela xesha injalo loo nto kwaye ndiyavuya ngaloo nto inyaniso. Ngoku ukuba singabona ukuba wayeziqaphelise kanjani na izolo ngoku siyawukwazi ukuba uya kuba njani namhla ngokuba uya kuziqaphelisa ngendlela awayiyo izolo ewe ngendlela awayiyo izolo uya kuba njalo nanamhla. Ngaba kwinyaniso ngoko uya kwenza imisebenzi kaThixo ngoku akayi kunxiba. Ngoku akayi kuba ngofundisiweyo ngendlela ethile nesikolo esithile ngoku asinawo umlando wakhe ngesikolo akayi kuba luhlobo oluthile lwesithethi esingusaziwayo ngokuba siyafumana ukuba ulwimi lakhe lwaluhlwembuzekile kakhulu bade abantu abaqhelekileyo babemva kakuhle yayibona. Ngoku uya kuba nje njengumntu nje kodwa yintoni eya kumqaphelisa kukuqapheleka kwendlela isibhalo esithe uya kuba yiyo kwaye nantsi indlela yawumele uba simqaphele ngayo. Nantso indlela awathi waqatshelwa ngayo ekumele simqaphele ngayo ngokuba wayengeyondoda iyo ebekekileyo ngendlela yokuba yayinxiba ingubo ethile nje engusaziwayo wayengenambutho awayiqhayisa ngawo.
He had no credentials from any certain scholarship that he could say, I belong to the biggest church.
Wayengenabulungu bomhlangano othile apho wayenokuthi ngoku ndingowe. Ngoku athi ndingoweqela elithile elikhulu, uyayibona? Wayenemisebenzi kaThixo kuphela le yamqondakalisa ngokuthetha kwakhe, awathetha ngayo, uyayibona? Ukuba uya kuziqaphelisa ngako oko. Nako ke olono ukona olona lwa ukona kwaziwa kwakhe. Ngoku nako kwakhe ngubani na unokundigweba ngesono kwaye isono kukungakholwa, uyayibona? Ngoku ngubani na onokundigweba ukuba andenzanga kanye oko kumele ndikwenze, ngoko ke ndixelele ukuba ndiselele phi na. Ngamanye amazwi, uyayibona, ngoku nantso indlela, nantso indlela akaziqaphelisa ngayo namhla. Ngoku masifumane ngoku ukuba wayeqatshelwe kanjani na kulamhla. Ingaba kwakungomhlangano othile okanye kwakungodidi oluthile lwesikolo okanye kwakungophawu oluthile lwezenzululwazi awayenalo okanye okanye kwakungo qobo lwezibhalo olu apho aziqondakalise khona ukuba wayengunyana kaThixo. Ziphengululeni izibhalo, watsho, ngokuba zizo zona zingqina ngam. Izibhalo zizo ezingqina ngaye, ngoko nantso into yokumphawula. Yes, it's Paulo.
You believe that? That's what we're identifying today, then. Then we know whether we were right or not, whether it was him.
Ngoko, nantso uyayikholwa loo nto okanye akho njalo. Ngoko, nantso indlela ayakuziqaphelisa ngayo namhla. Ngoko siyawukwazi ukuba kwakulungile na okanye akulunganga, ukuba nguye na okanye ayinguye.
We read from St. John, and let's just take it quietly for the next 10 or 15 minutes, and then see if he'll appear and prove he's God.
Ngoko, uziqaphelisile namhla, uba unguye, uyawukwenza okufanayo. Ngoku, masithathe ngoku, sifunde kongcwele uYohane, kwaye masithathe nje ngoku ncinci okulandelayo imizuzu elishumi, okanye elishumi elinesihlanu. Ngoku sithathe noba mishume nehlanu ngoku sibone ukuba angabonakala na aziqondakalise uba unguye uThixo, uyabona, ukuba usaphila na. Siyakholwa ukuba akafanga. Nantso into enye nje, mna ndingumlungiselelo jikelezayo nje, ndishumayele ngokunitsi ke ekufutshane kumazwe kuzwe lonke jikelele phantsi kwezulu, amatyeli asixhenxe ndijikeleza. Kwaye ndibone zonke iindidi zenkolo, ndisima phambi koogqirha bamagqirha nayo yonke iqela lenkolo ethile elubhukuqo, ndiyacinga ekhe yabakhona kaokuba ndinokwazi.
And
kwaye ngokunjalo bonke ngabanye uBuddha uMohammed uSix uJains nokuba angangubani na bonke banomsekeli wabo kwaye wonke umsekeli ufile bangaphawula ingcwaba lakhe nange yaphalele khona nange yamathambo akhe. Kodwa ubuKristu kukhona ingcwaba elingenanto uyaphila nako okonya kulungileyo malunga nako si uyaziqondakalisa ukuba uyaphila ukhona apha uyabona. Ngoku nako ubona ubuKristu oziqondakalisa ngako ukuba singaphumla nje kulondo sazi ukuba onke amangcwaba agcwele kodwa eli lodwa alinanto. Akakho apha uvukile kwaye siya kuxela zonke intanda malunga nezindaba zilungileyo ukhona apha unguye izolo nanamhla kude kusena kuwo amaphakade. Ngoku siqale phaa kongcwele uYohane sithe safunda lwa ungcwele uYohane kwaye yonke incwadi eBhayibhileni iya kuxela ngokucacileyo umlomyalezo omnye. Kumele ukuba kube njalo, ukuba akho njalo koko ke akukho ngokwesibhalo. Ngoku siyafumana ukuba xa wazalwayo apha kanye kusahluko sokuqala kongcwele uYohane siyawuqala kusahluko sokuqala. Ngoku xa wayizalwa siyazi ekuzalweni kwakhe ukuba kunjani isithunywa uGabriel wakuxela oko waze uMaria umamakhe ukuba kunjani wakhawulwa ngomoya oyingcwele. Ngoku kunjani kwiminyaka yakhe engamashumi amathathu wabhaptizwa ngozalwanaye uYohane ozalwanaye unaye wesibini uYohane umbhaptisti. Kwaye ngokukhawuleza wathatyathwa wasiwa phaa entlangwe eyolingwa kwiintsuku ezingamashumi amane waze wabuya enamandla omoya oyingcwele wabuyela elulungiselweni lwakhe. Kwaye khumbula uzange bavumele abafundi ukuba bashumayele nakanye baqhubeke ekushumayeleni okanye benze nantoni na bade bahambe benamandla omoya. Ebon, lindani kwisixeko iYerusalem nide nigcwaliswe ngamandla avela phezulu. Uyayibona akumelanga uba uphume ude ayinguwe nguThixo. Uyayibona abantu bangabona umfanekisela ukuphileka kukaYesu Kristu kuwe. Ngoko abantu bayakukholwa ngoko ngokuba ayikuba nguwe, iya kuba nguye. Kwaye bonke abo bathe wabazi kwixa elingaphambili uya kubabiza, uyayibona, baya kukholwa, baya kubona oko. Ezam izimvu ziyalazi ilizwi lam. Ngoku siyaqaphela ngoko emva koko ngokukhawuleza engene apha kolulungiselo. Ndiyakubiza nje impawu ezimbalwa lwabantu abathile. Kwaye ndifuna ukhumbule nje into enye, kukhona udidi oluthathu nje lwabantu emhlabeni. Oh, si nozwelonke ngokwendidi zezenhlalo, kodwa kukhona nje abathathu kuphela okuvela kuHem, kuShem nakuYafete babantu. Oko yayibubuJuda, ubuNhlanga nobuSamariya. Kwaye siyafumana ukuba xa umoya oyingcwele wanikwayo uPetros enikwe itsixo, wavula evulela ngokunjalo amaJuda pha kwiPentekoste pha eYerusalem, evulela amaSamariya ngokunjalo evulela iintlanga pha endlini kaKoneli, izenzo isahluko seshumi umqolo wamashumi amane anethoba. Kwaye ukusukela apho oko kukulizwe lonke jikelele kulo lonke udidi lwabantu, kwaye wayenezixo ukuze avule avulele lonke udidi lwabantu. Ngoku iintlanga zona zazingajonganga Mesiya nakanye, ngokuba sasingabahedeni i-Anglo-Saxon, sasineendawo zeendibano zethu payana apho sasizinqulela khona izithixo. Ngoku thina sasingajonganga namnye uMesiya, kodwa amaJuda ayekhangele uMesiya, kwaye namaSamariya ayekhangele uMesiya, abo eyayingamaJuda abangaphelelanga kwaye bezintlanga ezingaphelelanga. Kwaye siyazi ukuba uza nje ezokuzibonakalisa kwabo bamkhangelayo. Kwaye nantso indlela eza kuba yiyo ekuzeni kwakhe kwesibini. Ihlabathi liyakube lingazi into ngaye, uyakuza nje athathe ibandla lakhe limke, kwaye abo bangamjonganga bazawubeshiyeka ngasemva. Kwaye uza kuphela kwabo bamjongileyo. Ngoku weza kwelwakhe udidi lwabantu kumaJuda. Ngoku masiqaphele ukuba wazibonakalisa kanjani. Kwaye okokuqala siyafumana apha ngoAndrea apha noPhilip, kwaye uAndrea wayevile ngoYesu. Kwaye babevile, bayehla beza ezantsi ngokuba babengabafundi bakaYohane. Kwaye njengoba besihla behamba, naba befumana imisebenzi emikhulu. Bahamba babuyela emakhayeni abo, bebuya kwintseni elandelayo, bebonelisekile ngokupheleleyo ukuba lowana yayinguMesiya. Ngoku siyafumana ukuba uAndrea uyahamba yofumana umnakwabo onguSimon, owathi emva koko wabizwa ukuba nguPetros. Ngoku ukuba sifunda kakuhle imbali, uSimon Petros wayeno Andrea babevela kwinkolo yasekhaya phaya yobufarasi. Utata wabo wayengumkhulu omnqinqwa phaya ngokwenkolo. Waye wabaxelela onyana bakhe ukuba ngoku bonyana kuya kuza sonke saoko sasikhangele kuzo zonke izigaba ukuhla nje ukuza kaMesiya, usukela pha kwisithembiso esenziwayo egadini yase-Edeni. Ngoku phambi kokuba aze, kuya kubakho okuthile nje ukudideka ngokuba uSathana uya kuphosa iintonga zokubhidisa kungabikho lukholo kuloo nto ngendlela anokwazi ngayo ukuba kungakholelwa eyona nto eyinyaniso. Usoloko ekwenza oko, soloko ekwenza oko. Usoloko kwenza oko, kodwa khumbula xa ubona imali engumkokotelo kumele ukuba ikhona enyaniso endaweni ethile ethe yenziwa ngayo. Ngoku xa ubona umntu edlala indima yokuba ngumzenzisi, khumbula nje ukhona eyona indilekileyo eluqobo phaya kwindawo ethile le ayilinganisayo. Ngoku akukho kuthandabuza ukuba oko kuyakwenzeka, kodwa wathi ngoku bonyana nantsi eyona nto kumele niyikhumbule, kumele ukuba sikholwe umyalezo weBhayibhile. Ngoku uMoses umkhonzi wethu, umkhonzi kaThixo, awathi wasinika imiyalelo ngayo imithetho yethu, wathi inkosi uThixo wethu iya kuvusa umprofeti phakathi kwethu uyawube efana naye. Kwaye ngoku xa uMesiya esiza, iBhayibhile ithe uya kuba ngumprofeti. Kwaye niyazi ukuba sixelelwe ukuba sinokwamkela umprofeti kuphela xa ethe wabonakaliswa nguThixo ukuba ungumprofeti. Kwaye nonke nina bafundi beBhayibhile niyazi ukuba ilizwi lenkosi lweza kumprofeti kuye kuphela.
The word came to the prophets only. And the only way that
this man would be identified within 400 years. Malachi would have been the last prophet.
Ngoku ilizwi xa ilizwi liza kuba profeti kuphela, kwaye inye indlela ukuba le ndoda ingabonaliswa ngayo kukuba pha kwiminyaka engamakhulu amane uMalaki engumprofeti wokugqibela. Kwaye wathi lo Mesiya xa esiza bakhona abayakuza bengababuxoki oMesiya bavuke. Phaya kuya kubakho iindidi ezininzi ezenzekayo zezinto, kodwa xa esiza uThixo uya kumngqinela mqondakalisa. Uya kuba ngumprofeti, iBhayibhile ithe uya kuba ngumprofeti. Kwaye iBhayibhile ithe ukuba kukhona omnye kuni oba ungokomoya okanye umprofeti, mna Nkosi ndiya kuzibonakalisa kuye ukuba ndazeke ndithethe naye ngayo imibono ngokunjalo ukuqhubeka. Kwaye ukuba into ayithethileyo iyedlula yenzeke, ngoko mveni, kodwa ukuba ayidluli ayenzeki, ngoko ningammameli. Kwaye nako ke okonakunyaniseka kuqinisekileyo, nako ukwenza kanye okuvakalayo. Ukuba uthetha into mele uba ilungile, mele ukuba kulungile ngalo lonke ixesha, ayikwazi ukuba luqikelelo, kumele ukube kulunge. Ngoku awukwazi ukuqikelela, kumele uba kulungile. Ukuba kulungile, ngoko nguThixo. Ukuba akulunganga, ngoko ke ayikwazi ukuba nguye uThixo. Ngoko oko kunjalo nje. Kwaye xa babesazi ukuba bakholwe oko, bonke amaJuda ayesazi, amaJuda ayinyaniso. Kwaye kulamhla ibandla lalinezinto ezinjengezi zikhoyo namhla, ezinjengokuthamba ngokunjalo nemigaqo ethile ekhoyo, kwaye iyaze yasuka nje yaya kwigumbi elithile apho lenza izinto zixakeke kwaye konke okuya ukuhlanjwa kwembiza. Ngoko uYesu wathi, nina nithathe izithethe zenu nayenza imiyalelo kaThixo into engeyokonto. Ngoku izithethe zabo nantso into abayenzileyo. Oko kunintsi okwenzekayo kunjalo namhla, kwaye kuyaziphindaphinda apha exesheni. Ngoku qaphela, ngoku uAndrea woneliseka ukuba lo wayengumesiya, iBhayibhile ayixeli luphawu lwento awayenzayo. Kodwa waya wayokulanda uPetros okanye igama lakhe yayisenguSimon ngoko. Kwaye wathi, Simon, ndifuna ukuba uze nje uzokuva le ndoda umprofeti ezantsi pha eYordane owathi okwathiwa le ndoda iyakuza. Kwaye umprofeti wathi Xa ubone umoya kaThixo njengehobe usihla phezu kwakhe. Ngoku wayesazi ukuba lo ngunyana kaThixo. Ndifuna nje uze uzokumva kukhona ukukhanya umqondiso omlandelayo. Ngoku ndinombono njengalo Simon othandabuza kancinci nje ngokuza, kodwa xa wathi ekugqibeleni wafika phaa ebukhoneni bukaYesu. Ngoku cinga ngako njengoku siza kufumana ezona mpawu ngokunjalo okona kwaziwa ukuba oku wayekuko. Kwaye xa wezayo wabona uSimon ndise kwisahluko soqala sika Yohane. UYesu wambona xa wambonayo uSimon wathi uyabona umSirayeli wathetha wamazi wathi igama lakhe nguSimon ngoku ungunyana kaYona. Oko kwamphathisa ngemibilini oko wakwenzayo. Wakulazi igama lakhe ukuba nguSimon, ukuba wayesazi kanjani ukuba oThixo bakudala xebe oyise bakudala babekho phambi kwakhe abamfundisayo ngale ndlela. Wayemazi ukuba oko lo ngumele ukuba nguMesiya. Kwaye ngokukhawuleza nje wawa ngeenyawo zakhe kungekho didi oluthile lwesikolo, kungekho mava athile emva kwayo yonke loo nto. Kwaye nje ngokuzinikela wade uYesu wamnika iziqo zobukumkani, wamenza intloko yebandla eYerusalem. Kaye ngokukhawuleza nje ukuba uYesu wazibonalisa kuye wathi, igama lakho unguSimon, wena ungunyana kaYona, wayengutata wakhe lo. Oko kwamenza uYesu njengokugqibeleleyo la mprofeti, kwaye uPetros wakukholwa. Ngoku siyafumana ukuba phaya kwakume omnye onegama elinguNathaniel okanye uPhilip, ndiyakholwa ukuba kwakunguye.
And he saw this. So he was a staunch Israelite, and he knew where there was a brother that they'd studied together.
Kwaye uPhilip wayeme phayana ngakuye, kwaye wakubona oku. Ngoku wayengumSirayeli omnqinqwa, kwaye wayesazi ukuba ukhona umfo wakubo ababefunda bonke. Ngoku ukuba wake waya eYerusalem Apo uYesu wayishumayela khona wayekude kakhulu uFilipu kwakungumgama kwakumela awuhambe wensuku ejikeleza iintaba esiya apho umhlobo wakhe uNathaniel wayekhona.
So he takes off immediately after he had found what was the truth he's seen at work.
Owayengumfundi weBhayibhile ngoku akukhawuleza wabaleka ngokukhawuleza esiya phaya eyokufumana esiya ngokuba efumane inyaniso ngokuba ubone kusebenza. Woneliseka ukuba yayingumesiya lowa. Oh, ukuba singafumana nje laa nsondelelo, ukuba singafumana kuphela laa nto engaphakathi kuthi, sazi ukuba sifumene yona perile.
Around the mountain he went. No doubt that he found Nathaniel come to his home and maybe he knocked on the door and his wife said he's out in the vineyard. He probably raised olives. And he went out in the vineyard and being a Christian gentleman, he didn't bother him while he was praying. He was on his knees praying. Maybe he's...
Ngoku, wajikeleza, jikeleza intaba. Baleka ngokungathandabuziyo, wamfumana uNathaniel, mhlawumbe waya, wafika phakho kwabo, kwaye mhlawumbe waqonqoza emnyango, waze unkosikazi wakhe wathi uphayana emadlelweni, mhlawumbe wayekhulise phayana ioli ezithile. Kwaye waqhubeka waphuma phandle esiya phaa apho entsimini. EngumKrestu ke ngokwe elinene wayengahlubi wayengamhlubi esathandaza.
Lord God Jehovah, I'm growing old and I've looked and longed to see the Messiah. Let me see him before I go.
Mhlawumbi wayesemadolweni wakhe ethandaza, mhlawumbi wayethandaza ngolu hlobo esithi, Nkosi uThixo uYehova, ngoku ndiyakhula ndibamdala, oko ndikhangele ndinxanele ubona uMesiya, ndicela ukumbona phambi koba ndihambe.
And as soon as he said, Amen, and got up, then stood Nathaniel, now I noticed, not a whole lot of carrying on, he had a commission.
Kwaye ngokukhawuleza nje xa egqiba ukuthi Amen, xa ephakama ngoku hamba uNathaniel, ngoku waqaphela hayi okuninzi nje eqhubeka wathi unomyalelo. Ngoku okwenzekayo okuninzi namhla siyathanda ukube sidlula sisiya kwezinye izinto asiye kanye eliphawini. Ingaba unguThixo okanye ayinguye, ingaba unguye izolo namhla kude nakuwo kusekuwo amaphakade okanye akunjalo na akanguyo, ingaba usengula Yesu, ingaba nguye ovukileyo kwabafileyo, ngaba uvukile. Ukuba akunjalo ngoko kulibale, ukuba kunjalo ngoko masiqale kwinzondelelo yethu, masiqale sigcwaliswe ngomoya wakhe, siqale kuthandazeni, siqale imihlangano. Ngoku makwenzeke into, qaphela, waya kanye eliphawini. Yiza izokubona lo simfumeneyo.
Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
UYesu waseNazarete, unyana kaYosefu.
Now, I'd imagine this very orthodox man brushed off his clothing from being kneeling in the dust that wait a minute.
Ngoku qaphela nje le ndoda engumorthodox yaze yavuthulula nje impahla yayo. Iphakama eyisuka eguqeni ivuthulula ithulo yathi imanje okomzuzwana apha Philip.
I'm going to be a sensible man but you perhaps went off on the deep end.
Wathi ndikwazi uyindoda eqaphelayo kakhulu kodwa ngoku mhlawumbi ingathi uye wawela kweyona inzulu isiphelo yazi. Ngoku wathi wena siye safunda sonke izibhalo ngoku uyakwazi oko uzama ukulixela ukuba uYesu waseNazarete ngoku uzama ukunixela ukuba uThixo onamandla onke angaya nje kwene kolona kweyona mfumba ejongeleke ezantsi ngolo hlobo phaya ezantsi eNazarete okona kugaphezulu ke Tukisane ewe apha azohla ezantsi apha kwaye okanye eJeffersonville apho ndisuka khona ezantsi phaya kukwesa sixeko singento azokuphakamisa pha into ezantsi. Ngoku kutheni uyayazi ukuba babingelela abakhulu bakholwa ukuba uyakuza kwizakhiwo ezikhulu ezivele emazulwini ahambe ezantsi phayana eyadini uyakwazi ngoko safundiswa ngolo hlobo kodwa uyazi akasoloko esiza ngale ndlela esicinga uba uyakuza ngayo. Kodwa uyabona uza ngendlela ethobeke kakhulu abantu banako abakulungisileyo kakuhle nje baze bakubonisa kakuhle ukuba bafuna ukuba aze kanjani kwaye siyawela lamda wokuthobeka kwaye kulapho kanye uThixo umfumana khona. Kwaye inzululwazi namhla ingathumela imntu phayana esibhakabhakeni phayana xa uphuma phantsi kwixesha kwaye ahambe phaya ahambe phezu kwengca uyayazi loo nto leyo akazi nanye ngaloo nto. Umele ukuba uzithobe khona ukuze umazi uThixo kumele ukuba usuke kwiingcinga zakho uvule nje intliziyo yakho kubomi bakhe ngoko uya kuzenza azeke kuwe. Ngoko ke ndingathi ndiyamva esithi ingaba ikhona into engcono enovela eNazarete. Ngoku ingaba ikhona into enokuvela kwabaqengqeleki bangcwele okanye into enjalo ofuna ukuyibiza ngayo ikuba ikukhona into eyakwenzeka kumele ukuba iyakwenziwa kwihlelo lam kwelam yebona hako apho kumele ize khona. Ingaba kukhona into elungileyo enokuvela nje kwimfumba enjalo kwaye ngoku ndiyacinga uPhilip wamnika eyona mpendulo umntu angaze ayinike umntu wathi yiza uzokubona. Suhlale ekhaya uyinyelise yiza izokuzifumanela ngokwakho. Yiza izokuzifumanela ngokwakho yabona yiza izokubona zisibhayibhile yakho nayo uze uyihlole ubone ngaba kulungile na nako nantso into ekumele uba yenziwa ngumntu wonke yayibona yiza izokubona.
I can imagine hearing him say this. Do you remember that old, you know, we taught the Bible together?
Masike si zame ukuqhekeza nje incoko yabo nje ngoba babehamba bonke pha ezantsi konxweme lwaseGalili besiza bejikeleza. Ngathi ndiyacinga nje ndimva esithi uyakhumbula kudala sa uyakhumbula ukuba sasithetha sobabini ngeBhayibhile. Ngoku sasihleli sonke phaa kwezasemazulwini indawo sijonge phezu kwalo Bhayibhile yazi ngenye imini ngoku uNathaniel wafuna ukumbuza into ukuba uya kuba njani na xa esiza ingaba siya kumazi njani na ukuba ungumesiya. Kutheni Nathaniel ke engumfundi weBhayibhile olungileyo wathi utheni uyakuba ngumprofeti ngokuqinisekileyo iBhayibhile ithe uyakuba ngumprofeti oko kulungile ngoko sonke siyakumazi. Ngoku uyakumbula ukuba laa mlobi ungahoyanga ezantsi phayana owazisa lantlanzi phaa ezantsi ngenye imini wayengenadidi lwesikolo esaneleyo ukuba aze atyikitye phaa amaphepha. Ewe ndiyamkhumbula uSimon. Ewe unyana kaYona. Xa umfakubo waza naye wamzisa phambi kwakhe phaya wathi wamjonga kanye ebusweni wathi igama lakho unguSimon kwaye ungunyana kaYona. Ngoku mna ayinakundothusa loo nto xa wena Nathaniel unokuma phambi kwakhe athi wena nguNathaniel xa uthe wafika phayana. Kumele ndikubone uyazi ukubona kumele ndikubone ukuze ndikukholwe nditsho naphaya eMissouri. Kwaye ngoku basahamba ezantsi phaya besihla ngendlela beyokufumana ngokukhawuleza nje uNathaniel xa efika ebukhoneni bukaYesu Kristu wenza ntoni na kwenzekani. Kwenzeka ntoni xa wafika apho uYesu wayekhona wathi yabonani nanko umIsrayeli kuye ekungekho nkohliso. Oko kwa ngokuqinisekileyo kwayicima loo ndoda waze wathi Rabbi oko kuthetha ukuthi mfundisi uye wandazi nini na nazange ndakubona kubo ubomi bam. Ndihlala kwiimayile ezilishumi elinesihlanu xa ujikeleza intaba apha andizange ndive nokuva ngawe kwade kwayizolo emva kwemini. Ngoko ndithe ndaza apha nje ndazojikeleza ukuzapha ngoku wandixela ukuba ndingumIsrayeli ngoku uthi umhlambi kungendlela owayenxibe ngayo. Hayi onke abaphayana basempuma babenxiba ngalaa ndlela babenxiba ngokunjalo neentsimbi ethile.
When did you ever see me? He said, yesterday when you were
Ngoku ungumSirayeli ekungekho nkohliso kuye. Ngoku uthini ngaloo nto? Wathi, Rabi, uye wandazi nini na? Undibone nini na? Wathi, izolo xa ubupha phantsi kwalaa mthi phambi koba uPhilip akubize ndakubona. UYesu Kristu kwanguye izolo nanamhla de asenakuwa maphakade, uyabona?
What did he say? His priest might have been standing there. There might have been a lot of critics standing there, which there was.
Ngoko wathini? Umbingeleli wakhe mhlambi wayeme phaya. Kwaku mhlambi babe baninzi abanyelisi ababe phayana.
But he run up to him and he said, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel.
Kodwa wabaleka waya kuye wathi, Rabbi, wena ungunyana kaThixo, wena ungukumkani wakwaSirayeli. Igama lakhe alinakusuka ngokuhlwa nje, libhaliwe kwincwadi yobomi yayo imvana. Ngoku babekhona abo babebepha, ewe ngenene, ababengakholwa oko ngokuqinisekileyo, babesithi lona hayi nguBhelizebhubhe kwaye uYesu wajika. Ngoku wajika kutheni? Kwakumele ukuba kube khona impendulo ngawo umhlangano okanye into. Imisebenzi yayisele yenziwe, kwakukhona phayana. Ngoku wathi,
so he said, this man is Beelzebub, a fortune teller, telepathist or something.
Wathi, le ndoda nguBhelizebhubhe, ngumhlebo okanye umthakathi othile nje okanye into. UYesu wathi, ningakuthetha oko ngokuchasene nonyana womntu, oko kuya kuxolelwa. Kwaye wathi, ngenye imini umoya oyingcwele uyeza, kwaye ukuba uthe wathetha, kwaye uyawukwenza into enye. Kwaye ukuba uthe wathetha nalinye ilizwi ngokuchasene nako oko, akunakuze kuxolelwe kuwe, nditsho kweli hlabathi okanye kwelinye eliza kuza. Ngoku akunakuze kuxolelwe kuwe, ngoku eso yayisisukulwana, eso sisizukulwana esikuso ngoku. Ngoku sinesizukulwana sokuqala esabonakaliswayo, ngoku singatsala okuninzi, kodwa masihambe ngoku ngokuba siza kuba nomgca, sawuqala umgca wokuthandazela. Ngoku kwakukho amaJuda, ama-Orthodox aluqobo kwaye amaKristu aluqobo, Thixo wakho wabiza amakholwa waze aqaphela ukuba ukhona ngoku. Ngoko ngenye imini wayehamba esiya ezantsi eJeriko, kodwa kwakumele edlulile phaa kwelamaSamariya. Ndiyacinga uba inoba kutheni, kodwa babekhangela uMesiya, thina sizintlanga sasingamjonganga. Ngoku uyabona, sithi ngoku abakhangela uMesiya, uyabona, sasineminyaka engamawaka amabini, njengokuba nabo babe nawo eyabo iminyaka engamawaka amabini, uyabona?
We've heard of him, but now we're looking for him.
Ngoku siyesa na yethu iminyaka engamawaka amabini sijonge yena siyesa vangaye kodwa ngoku sijonge yena ukuba aze okwesibini.
Now we notice that he had need to go up to Samaria, that's up on the mountain. And when he went up to Samaria, it must have been around noon, so he sent his disciples into the city to buy victuals.
Ngoku siyaqaphela ukuba kwakumele edlulile elamaSamaria kupha phezulu entabeni kwaye xa wanyukayo siya emaSamaria mhlawumbi kwakumalunga nexesha lemva kwemini ngoku wathumela abafundi bakhe baye esixekweni bayothenga okuthile. Kwesi sixeko kwaphuma umfazana nje. Ngoku ukuba siyafuna ukuba besinalo ixesha bendinokuqhekeza kakuhle oko ndixelele ukuba wayeze kweliphi na ixesha lemini. Bonke abafazi abandilekileyo kwakumele bahlangane. Abo bazizikhulu beziphatha amandla babengabandakanywe endaweni enye. Babengena ukufunyanwa kwindawo kawonke wonke ngexesha elinye nditsho kude kube nanamhla. Ngoku xa uwaphawulwayo umfazi omdaka uyayazi into endithetha ngayo iyenyukazi. Ngoku siyafumana ukuba waphuma esiya phaa malunga nexesha leshumi elinanye lemini ezakukhamanzi kwaye maske sicinge wayengumfazi owayenomtsalane kakhulu. Kwaye wayenamanzi wayenebhakethi lamanzi elibeke emagxeni ngendlela ethile enyuka ehamba kwaye ndithe ndababona phaya ngendlela abenza ngayo babeka imbiza phaa entloko kwaye ngelinye icala lehip babehamba phaya bethetha ngendlela abafazi abanokuthetha ngayo bengasoze bawise neqabaza lawo. Kwaye andiyazi ukuba bakumisa kanjani oko andazi ukuba bakwenza kanjani kodwa apha babehamba nje bethetha okunjalo. Kwaye babehamba waze wathi ethe wabamba nje kakuhle kuko oko befikile equleni kwakumele ukuba kukhiwe ngoku wayehlisa nje phaa ezantsi ukuze afumane amanzi atsala amanzi abuye. Kwaye eliqula likaYakobi apho uYesu nje phandle esixekweni yayindawo kawonkewonke aya uYakobi wayomba elaqula ukuze izilwanyane zikwazi ukuba zisele khona ukunjalo naye akwazi ukufumana amanzi azifumanele ngokwakhe. Ngoku xa sifumana ukuba lo mfazi wayeze apha ezokufumana amanzi akhe kwaye waqala ukuhlisa imbiza masicinge nje kuba wacinga nje ubusuku obudluleyo. Ngoku wayeza ukuhlisa phayana kancinci aze ahakishe phaya ngengalo ikom leya uba ayihlise ukuze ifumane amanzi.
Bring me a drink. And the well there, if you're ever there, it's a little panoramic, something like this here tonight.
kwaye ukuba sithe sa xa ethe wava indoda isithi ndiphe ndisele kwaye iqula phayana ukuba ungaze ube nako nje lalifana nje nesangqana esincinci njengento elapha njengokusha nje kwaye kwakukhona imidiliya ikhula phayana eludongeni ngoku lo mjuda wayecobe phaya engqiyame edongeni kwaye xa ejonga phayana wabona lo mjuda ongqiyame edongeni wathi akukho semthethweni ukuba inamajuda nicele into thina asina sivumelwane nasi esinjani na